Ibiro nyaga makruka ash. Asiye baba. Show. Scoof. Bam. Mang drop 16 ngibona isitsa sikhathazo nyembezi. Zohlala nisemva kwami njengenamba yomdlali kwijezi. Ngani-booster ngani-back up still namanje nakabi ready. Like home my first workers bafana ngigcwele ama-mistake. Ngihuba kuze kusekasi ngefleti we relate. Ninato room ekhanda engikushoyo nikubeke emqondweni. Ngijabulisa ofika inini ngibeke phansi o-17. Hlala ngikhiphe i-hits njengesigubhu esipheke ospikiri. Sathi ukubheka vele clever nami ngifika ngihlomile. Biza uZahara nginika igitara nami ngiloliwe. Efasa amabhandi yasuka manje blaze ngilambile. Ngikhokhele bawo kule industry nami ngishayisile. Another one from Durban, i-flow isegagasini. Itshela no-Kanye bawo, igolide ngilitshontshile. Duncan uyahlanganisa, ngibeke ikasi emephini. Noma igame iphusha itiye, nginamasosha enkambini.
Ile strat esisithandayo, faka umoya siyakhuthaza sho. Mase sigijima sikhandi imali. Ile strat esisifelayo gasi, wena thatha umhlala phansi. Manje rap usisegasi. Ile strat esisithandayo man, faka umoya siyakhuthaza sho. Mase sigijima sikhandi imali. Ile strat esisifelayo gasi, wena thatha umhlala phansi. Manje rap usisegasi.
Ngizwe kukhala uKing King dla dla dla. Kwakwehlela intshiza basala uthi Kruger. Matmoria thuke sikawunqawini akukhala uDirio. Gcwala iganga sibafaka istradini zilili industry. O-31 again ibulalile. Hlehla intshiza spini bhima amapharo unyaka wokuthinga. Gigiza iphistile inhliziyo yami mashu uyibumbile. Sikhathi khala nephilisi boosted job next lempisi. Ngibize ngesitululi ngisusa ikhokho akad food for thoughts. Hlokoloza isihogo ngale mpompo mangiqophoza isigogo. Shooter akekho blind ngoba masifika sonke sinembono. Phephethe igonogono mongeza ugcina usungikhonza. Ubodek mesh bemanje uDan Kenny-ke is the way. Cikicicilo ngomfana ngivele ngihambe rough straight. Bangenza u-cheese boy ngizwa bonke sebethi I'm making waves. Didisa ngidumbisa isitha nge-smile sigcina sibe happy. Anginastress ebhili yamanzi sengiphuza mahhala esiphethu.
Ile strat esisithandayo, faka umoya siyakhuthaza sho. Mase sigijima sikhanda imali. Ile strat esisifelayo gasi, wena thatha umhlala phansi. Manje rap usisegasi. Ile strat esisithandayo man, faka umoya siyakhuthaza sho. Mase sigijima sikhanda imali. Ile strat esisifelayo gasi, wena thatha umhlala phansi. Manje rap usisegasi.
Bazwile isukile zinja sibhizi ziyaguga ekhishini. Tshela bonke abangazi ukuthi we in the building. So builda le game u-fast trap before bayibhidlise. Ngathi ngi-taxi owner ngiphethe ama-super 16. Sikwatile zami ziloda amagetsha siqala ziyalima. Sikhothile sifasile zami bhari ufele esitikini. Azinakuphikiswa ma uzenza ihansi usale emhlabathini. Sithanda ukulwa ngensimbi ufastile sifuna i-beef still. Basobathiphi uzolimala ngiphethe onjandini. Ma baqhamuka ungangabazi uvala amakhethini. Baphethe amabhomu acushwe nangeparafin. Ama hard players i-ill ayidingi protection. Mase sifika khaliflate siyabangcwaba eli. Asinandaba siyaniphalaza siyabagabha straight. Namacherena sula imjuluko masiphuma estage. Indaba nifusha u-cheese ngcono nithatha i-foto straight.
Ile strat esisithandayo, faka umoya siyakhuthaza sho. Mase sigijima sikhanda imali. Ile strat esisifelayo gasi, wena thatha umhlala phansi. Manje rap usisegasi. Ile strat esisithandayo man, faka umoya siyakhuthaza sho. Mase sigijima sikhanda imali. Ile strat esisifelayo gasi, wena thatha umhlala phansi. Manje rap usisegasi.
Kuzi jump boss, kuzi jump boss.
Ile strat esisithandayo, faka umoya siyakhuthaza sho. Mase sigijima sikhanda imali. Ile strat esisifelayo gasi, wena thatha umhlala phansi. Manje rap usisegasi. Ile strat esisithandayo man, faka umoya siyakhuthaza sho. Mase sigijima sikhanda imali. Ile strat esisifelayo gasi, wena thatha umhlala phansi.